goddamn killer.
Natimiza ndoto mbaya nilishaiota mapema, ukuvishe pete chanda chema, uwe wa kwangu tu. Wakitusema wakitunanga chua, binadamu wanachema, wasikuzingue kanitema, we wapuze tu. Unarazi menizidi wakana pakawa, kiwa mbali na mimi akili haiko sawa. Homa yangu mimi na garagara juu. Unarazi menizidi wakana pakawa, kiwa mbali na mimi akili haiko sawa. Homa yangu mimi na garagara juu.
Natoka malenda, nimesha kuwa ndondo, nimepaga wae. Umesha nipo block, sina tapa kwenda. Wanaonifata fata wote na wapa kalenda. Usha sifunga nondo, nimepaga wae.
Mama nipe, mama nipe, mama nipe, mama nipe, mama nipe, mama nipe, mama nipe. Raha niongeze.
Simenizidi makana pagawa, kiwa mbali na mimi akili haiko sawa. Homa yangu mimi na galagara tu.
Ona raha simenizidi makana pagawa, kiwa mbali na mimi akili haiko sawa. Homa yangu mimi na galagara tu.
Mapenzi pressure.
Is it comics?